It's DRT.
Takuganda kama rubani we wako chawa. Kweli mapenzi